Ukhlaba mhlaba ngiyakusaba. Ukhlaba mhlaba ngiyakusaba kasi ngizokubaleka laphi mina. Ukhlaba mhlaba ngiyakusaba. Ukhlaba mhlaba ngiyakusaba. Ukhlaba mhlaba ngiyakusaba. Ukhlaba mhlaba ngiyakusaba. Ngiyamhlaba umhlaba ngiyasaba, ngiyamhlaba umhlaba ngiyasaba, mpilo minyaka nyaka,
Oh, no.